mela ohura se iye ihele hele ile o mela ohura se o hele hele ile geku misurtonde hal ingelisio abri roisla
ida ang lahu badanti ihil olag e isgaljo ini degaga degan hob degangna lankala maka amudayo on firsoy dad adagoradas walbadanni isnoolayteen abti eisen adeer habaryar abayi i walaal yak amude waan ka bahayaan olkaas ka haw
Digini skugalasa, kalu ini skuleita, mela ini skudamaita.
Magahang, ini le Eropa afke ini rona ina olka hodega bedigang na. Ugau ini ya di korte boktal datke ko koite idot yo ko tabayang may bawhilang nagadayan na dahang iri dabel baha bilang galang horsesya may ban nagadayan na boktal tabalaysang. Ollo ta kuleyaw taasni uga wal kala masheena soo olko yasheene hoblun ku digtoonaan
ummato degin ehel walaale o an shalmarne ena ummato degin ehel walaale o an sharmarne ena Hatley olab ishal tab ismi agudan me.
Shabakda
Hatley olab ishal tab ismi agudan me. Wa yel olab. Damiye ma ma aba bulaywe wa yel olat damiye ma ma aba bulaywe ebe ko opsada olog hakshi Islang nama kedura Ebe ko obseda Olog hak shi'i Islang nama kedura
Sigas dartiye Iskit liyaw marki usukoyi Dadwalale et dartiyo Madiba may faylaha Wana Lijartay Ini lishal daggala marti yadareerta san santa olka waana ankahang damyaw ko olkaas domang diboshal gadiisin ebulshid yo okaladayan odyaalka ulhayke eh malaage innabadoone walgorodka iniskoyke bulshid rayidke abwaaniinte siyaasiyiinte silonko horseeda oldi osheena kor dhibaatooyinka an kor haka sheegi
igaalode olowti Yeh hiratu o kalewa Oy higalo de olote Yeh hiratu o kalewa Oy hizet kero di sarata Mela ohurase Yeh hile hile ile Oy mela ohurase Hile hile ile Gekum isfurtode Hal ingelisio Habri roisena
Milan ohurase Oy hele hele inle Milan ohurase Oy hele hele inle Gekum isfurtode Hal ingelisio
Money is your
happy life.
أبوان عبد علي نور قاسم بالوديد يا محسن قاسم جاكول أو إلما أبوان والبان التعريف لبلشدون راتية يا إنتي إسعي وايان ميبا كهذا لنا dibaato in ka todobaadii in ka dambooyti ilaa ay geeyka ku teegan dareedkum bay dhawo taas oo dhagaa bulshada in roonayn waan halka dhiyo hayta may baana baaqas nabadeed iyo diraayeen in jeediyena beelo isa haysada haana soo wal shaltirisada iyo on xasuusiyeen dibaatooyinka ku dhalada koro iska dhiyo ko beelo dhatiyo aanas oo yoog sheegeen in geekan hayna waqtigii asri jahiligii waan ilaaha ku gudbi isla mar haantaasna yo hagaazeng gobiye iwilibu geraara yo markaas ka tawiyaayeen heesa badan oo dadkii ku wacyi gelin jireen haana soo runtiisa qoto dheer indaaraw damirka qofulba oo ehelan in nabad iyo nabad ii faa'iido yeelato waan ha ku horjeeda olaad ahliga ee ku dhadii korto misurtada eedada in saaysato oo iyo kuma qonto sabarka iyo sidii isu qaybto on ku qaado koro maslaxada mujtamaac ganaan ka sheeno korto nabad waarta
bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad anigo li araw maxsan qaasin qaalib oo ka maga dheeri jaakor ika saasanna in ka saana bay loogu daantii jin argaana oo abwaankii diirin marfan aha abwaani kumil ah marka walaalyaarow nama barti lin ku badin ya duushay ku bilaawin yuu aha anu wayba hayke yahe yani arorhuma yahe kiri wayba horta ya duub hay baaq in jeeyay dambaan horta xeer baydo wayba baaq in jeeyay dambaan xeer baydo culumada oqoonyahanka balba nabadoon e walba hooyooyin e walba dhalinyaro e enteeba digadi marba sheegadaasi suubun e iyo walaalyaalow baaqin iduun hanjeediya ho ilaahay roob ma jaradhe waybaa aragaayay lambaadin geeba joogaa hilku beredkii likawegwees a waad galini say afatiir iyo say abaka dadkii dhakar khalali geli hatin antana hatin hay aqrar hay asiltum yaad galan barnaamijaha waxaas ma faayida bolin roog ma ah dadka saasaatow ka farxay falohay roog nis galan dadka falohay oo faayidin ka jirt laakiin ogaatin aad falay dantin feeridan wadankin feeridan dadkin wadan feeridan nafsin wadan feeridan maatidin ibraahim ciyaalkii odayaashiin waran feeridan lama yahow geeka dagaal war sheekiis la haqaada in war geeka laaski muma haqaada walaalyaalow ma hooga hata ka nagadaane sagaalin iyo sagaalkaashii moosi is-aanki iyo rafaadkii ya hata ka nagadaane hata horumara sugu hayna dowladnimo sugu hayna noolan iyo nibado sugu hayna walaalyaalow ciyaalkaan ini nooladan walbaradan iya istiraaxaan isugu hayna nabad liki deganaad maay hatilay aweroosi isgarohay dadkii khalkhal ligeliy walaalyaalow ma fayl dagaal faa'iido ma lahan aragteen dagaal waha aragi way ayu ogtiin dagaal in sagajan ay way ogi dhib badinyi dadleka dhamaade may faa'iide dadleka dhamaade hay hata waa isgali dala dhamade maxaa faa'iide nandhamadiin maha nagadaw macasalaam way kii almudaas noola garabka hoogo warkiintare gabay kookaya waybaha ka jarahe anta koorti intaan sahaata waan arigi ya wayba arahe sahaata o arigi sahaata ana sheego hata arigi orun haj waarey hooyow dhiigahaan haatow aragteenna higaaloodii innis huraane yee haski nagateey haasid ku faa'iday halin halin inis dhamaayaayan xisaabtii aakara hor alla anfiiriyaane hilmaameen ilaahay hooy maruugtaana hee misertaana howdin adduunya haasaw shebeenu hoosi rabaneed ii hoos galbaaneedu haluul adu ku moolaaso hanka nagadaanuwa hebitka belintin fiska ku jabintin hala gun dakin e makhoro masan ho silayk derertan halin misin ku herau han shart masan balferia antu korti arensas main ari waranga chari borho betagale luwele wai han shart me misga hanga dinga shart me lafa idwe wala yaro chas me hilip ka ki hai Hawala ki kolai, khantola ki kalai, ho usku dili, hilo da wat. Hoi huwunu, horta bahalle haiten, hugin skidubunai, huwigin towa haiti, havar havar, mi shal bahane, hujirang mai hait, hujirang mai atumat.
Hoi huwiga hang hato arkena, higarodi, inis hurane, ye haskena gate, hasit kufaile. Halin halin enis namaya halin halin enis namaya hisabki akra for al anfiriane ilma men ilahi Halim halim enis namaya halim halim enis namaya ya hisati akra hor al anfiriane ilma men ilahi hoy murukana he misirkana hoy murukana he misirkana hudun aguna hasaw shedem hosirabane hos galbane halul adukumoda so hankalagalwa galbane halul adukumoda so hankalagalwa belintin kiska kujabintin hebitka belintin kiska kujabintin hala kulatin e maka hormasan ho silayk deretta halin misin ku herau hay shart masan halin misin ku herau hay shart mas hilka ki hai hawala ki badai hilka ki hai hawala ki badai handola ki dadai Hilo da wacha, aiske halayasa. Ho, usku dilna, hilo da wacha, aiske halayasa.
Ho, hilo wunu, horsi baharli haitem, ho, gizki dubunay, ho, wujin tova haiti. Ho, ungek, mai dari mai. Mai, sisar bakil mei. What is kidubun ay, wala yaro. Dentin versile, Dalkin Waranferi, Dalkin Waranferi, Eyalk, Mater, Oriash Waranferi, Mustakabal Kin Waranferi. Ah, Dagalfa Idam Mare, Walar Yaro, Weba Baka, Sink JDA, Sintu Uganda, before Dillahi. Dagalfa Idam Mare, Walar Yaro. Dagalfa Idam Mare, Kasharam, my, eat the my Walar Yaro, Fidam, Dagalk Walar Yaro. I ask you, Ay heliyoy, varanım, imuslanım, ilahi fazlı şey, ay ki heliyoy. Annesa sahacidi ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Ana o magagayla erav, ebde al nur gasin. Onu li ingurdav, belvudid. ما الظهر إلهي فلشي إلهي سبحانه قادر أن أقوم ذي معنى أورت ما يبوا دنبغان إدن بولدكين اللي اسكدافة ما يكالدو هي أن أقيك أبوان انتي أنا ما ينو هذا السيوها يو أقو دم قدانة أقيلني هاي meega sin reewno hasin waan yaani hasin wal hasin sheegan hasin guuba biyani meega sin ummay dibaate ilaah mari ummay rafaad ilaah mari walaaliyalo unoo en abwaaniinti qaar kumid ah in ka soo qaar kale inoo ilayaan afsho uno ka hadalaan ilang meeli may buuhan lamuluk roog wal ku wada dhonyi abwaane uno afsho ka hadalaan may hajeeriyane indallahi sabara hajeeriyane in istanaazulaad hajeeriyane may hajeeriyane afi musamaha hajeeriyane baaq nabadeeda hajeeriyane may siin ka baaqane walaalad isnu nuusdaayo walaaliyal ilaahi ku obsada ittaqullaa walaaliyal ilaahi ku obsada walaaliyal ilaahi ku obsaday hortishee ilaahi han qadirna adunyadu korshe ma kanagadaayan ho nagadanga may fadaane lanki waldeeriyo jid ki diinta ilaahi ha sheegi mar lanki walda deersiyo jid ki ilaahi wiinu waahida ha sheegay rasuulkan niin edday odib madidi lamaray mar walaaliyal wal kashalbad baada ilaahi diintis in hayna mal aragaw ilaahi ku obsanen war lanki dib dadder siyo ilaahi ku obsay ittaqullah jid ki diinul islam oo rasuul muhammad laha ka deeri mar walaalo allah sallallahu alayhi wasallam ho ad mart adunyi aakhira may helaas ilaahi shafaacadi sahelaas ilaahi naharisi sahelaas demb dhaafa helaas wal wilbu helaas walaalo lanka dhibneega e wala deeriyo ho ad ilaahi hasuusat jid ki maddi walaagun dhiyan islaamka maraay ho ad marto ad ogolaata ilaahay shafaacadi sahelaas ilaahay naxariisti sahelaas demba dhaafa helaas ilaahay ki raala nagade naara ku bedbaadas ilaahay jinni kasiya walaaliyaal malaaqyadan ugaasyadan indheergaradka ee maybuaha ee xildhibaanadan kulli wasiiradan mas-uuliintan reer koonfur galbeedow war nebeda siinka baaqan war walaaliyaal maysiin ku codsadaane war walaagi unu sagaalunkii hamoodni war geeka aragahaytan owlaaditeen walbarashi ka wada jiraan haye hata biladkan dhabaqyo laka bilaaway lisla wada dhisohay war hata jiriteedii yalli dhisohaya angoondiyohayn war hata horumar filadohayn war hata inti bulshadii caalamka luqomsuno oo aradi ad goboladun koonfur galbeed in luku hormaro soomaali wilib iyo baarku dheeradan war iyeeda laabtan ka jarta niidan ka jarta war maalin welba siinka waa igiliyaan walaaliyaal sagaalunkiyanii nagaasana subxaanallah 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 war walaaliyaalow ilaahay ku obsada subxaanallah subxaanallah oolkahay roojiyoy nebedhay qaadoday baaq nebedeedaha siin dirni hownayna abwaanintii ilaahay halku obsada ittaqullah wadiri diinta islaamka halmaroy wabilaahi towfiq
bismillah gobaykun way baleeray nebedihi liis wayba nisiintiriyeyi abwaan balwadiid nuun haraf dhikinga naasir ilaaheya walaago una niin fayl oo naseexa adduunya niin e niida yallaha ku gooya siinna shirafaday intiibu nafku sugun oo naga kahe adduunyadun nuswaad i rujaal dhatiyo dhegaha iin nuglaaya naadoday bilaawshe olaadana huusu naadishay dhaanga na alle ilaaheya jismi naafoya nibir dhimishile oo hoo alle ninka naarisima naar linka dhowaadawa niyihalaaya natin i welwela nook ii dahara abaar nuuhii awa nusgaangma diyaada male naaray nuurun adduunyuwa neebsi i goboo male olka intiibu nafku sugun oo naga kahe adduunyadun nuswaad i rujaal dhatiyo neebka zuulineen inis naarisineen ilaahay niin naarisa nebedihi liis kuwada noolaneen nolol furaashe i nuurshe nebedihi liisa nebeda negaashi i nolol faylahaan leh nebeda naas irmaan e leh nebedana afuwaaraw leh nebeda neebsi i goboob leh nebeda nicmi i barwaaqi leh nebeda walbarashi horumar leh nebeda nidaam i dowladnamo leh nebeda deris dhoor leh walba naf leeye oo naga kahe adduunyadun nuswaad i rujaal dhatiyo inis naarisneen ilaahay niin naarisa nebedihi liis kuwada noolaneen nagaarmeeda inisku kuweeso nii humaan in lahayne nicmidii ilaahay sheen nurka isla daagaso waayele nugulo dagooween neeblaan ansheekodaayano taarigdi reedanka nagadaayaan nolol raahale i goboob nebeda ansugunaatay taasniida galaneen intiibu nafku sugun oo naga kahe adduunyadun nuswaad i rujaal dhatiyo inis naarisneen ilaahay niin naarisa nebedihi liis kuwada noolaneen.
yaalka dhaqanka iyo sidoo kale mayba fariin nabadeed ibaagba andireena dhamaanga ulhayka malaaqe beelo wala shaqtir sidaa iyo u kubooriyeen oo yaalka beelo ishaysid inii yonku ifna arantun teegan oo saameentiyele taaso umbaahan inii lankaha sidab ena lanku gundid silan hela maslaxad degdeg ah oo marjacan ah kitaabki ilaahay isunada rasuulka taaso odayaalka dhaqanka iyo ka sheegeen inii et tan shaleediye ee ka helo kor cadaalad dhinyaalka dhon iyo ka kalsoonin in nabad waarta bulshada dhabtiye
kana odayaasha dhaqanka gobolka Bay hadii uu nahayna wariyada baagne Nigeriaane walaalana oo arimaha foolxun waqtiyalka nagada hayaan dirisu oo foolxun markaas anaga nagada hayaan way leenaha arimaha arno jeen een olaad wala xarafadi burbura hadii 20 iyo dhowr sano ee burbur jira maylana olaadan oo dhabkan oo qoho agaab doon har roojeyelana een wali kale baagan jeebiye ee maamulka oo ku jira koofar galbeed iyo mayle raashid dawladda dhaha suqaalada aan dalkii joogan yoon wali leenaha arantan oo qabaayladan oo hanag nagada hayoon maylaha ee naga cambareelka gobolay ee shakhaas aan maamulka koofar galbeed wasaaradda qosayaan iyo mayle raashid raafaray wayna nadoqan hadii cadaalad la qwaayo ilaahay ilaaha kiride marka uu noobiyaasheena arimahan iidan in dabeen hadba muqlaab aanaga ama muqlaab aanan wari leena arintan har roojoy sasrada la har roojoy lanki oo ee tabada una ceed iyo tabada waxa ku garbiyoy lanka hadiisa aan shaxma suubiyo oo u soo mayle raashid dariis dawladeed weyn ee shacabka dhaafayna ee sharag halar sheenoy ee beel oo abashada sheegana ay toona sharag halka oon biyoy hadii li suubina ilaahay quraanka wari kareeyna وين عطم عطنا ليرك السوسوب إذا ليرك أنا سنسيها دي سنك آسلا عنين وير إلى إرتين دي بهلاق يسينا مركز تساسا بينا نوري لها ومضبطا ما إلي رايش عرض دباطقي جيش لين عرض ما إلي رايش فول حلوك سوبيا ومضوغي يوها إلى هنا وليك بدري ومطاق بدري مركز عنون عديونا عدار دور دارك سوبينا وري لها دباني وقوية مركز وري لها باقي سوب باقي الدينة بيرا أو ما إلي رايش ولا ee afarta beelood oo ay leeyahay dilki daraa horambi iyo dilki geeka hanin horadiiba way leenaha ee adduun ku dhamaatay ee ilaahay sabar ku siiyo dadka dhamaadeen ilaahay may waa ajnaatul fardawis waraabi taajidaas andare marka way lahaa dadka walaalaha iyo islaameen ee arman har roojay shuruud laan har roojay oo noo socod ahaan way keenay in loo aranta hal ku tiiyo waliba quraanka ka eraynaa ee walakum qasaas hayatiya wal albad marka hadii qasaas la helo waxaa badbaadays aan sheegay waa odal ku jirob walidii la oskar waayay sunnada rasuulka iyo kitaab quraanka iyo oskar waayay hadii uu noocyaasha dhaqanka ayna wari leenaha aramihii oo foolxumo marka xalag nagaba hayaan taasaa sar soo madaxweynaha iyo golaha wasiirada oo golaha fulinta booleenka baaqan aha laakiin dambiga hoob la ka hela sharciyi maran lagna sharciga ugu sareeyay sharciga hoob leen nagada wal badbaadays marka amnigina mayna ka helay al ofsiina la kale allo soo wab ku qoon oo mutadabbiyaha marka cadaalad hor sheenoy dhaqanka madinana wali ka baaqanayaan lanka sodin bugala dambigii ay lagu xeelanay xeer aw gibir xeer aw gibir la jahdaafni olaad badan aan hamari sigbal oo laba fiidir ee dalxiin oo ku dhamaadeen oo meel la digir marfii oo daris uga joog ku dhamaadeen marka arimo fool xun way arimaha ciidan ku dangadaan oo nolosha dhaqanka diidan arimo diidan mar lama mar sida diidan marka walaaladaan iyo dulqaadka muujiyay lamada beelood oo hadda ka dambeeyay lamada beelood ku mariyeenba anka maadnaana saaxiib soo bidan oo geegnaan oo balan gaadeen furiya walena onoon wale dabar adeegana inii dalkan iyo warta lagu yeelan lankii dambigeysoon miis garsoor la sheena ilaa uu noon ka nadaan golaha fulinta madaxweynaha ka saray arintaas suruuna marar ma qol jiifada doono balayga
ee bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ba'd ee ahmo ahmed haaji xasan diiwaan leen ka taw ee maraqay ama dumadi kanool gobolka baay gaar ahaan gudmada dalgaba ee may wax gacan aan xariiray marka hore may salaamay sadaa sarxile sida cad waxan shaqeeyaan waana insurum marwal xiniya marka macquulka warsho iyo deeska umuda ambaa iyo deegaan dadka macquulka warsho ولجيتين ما يبغى إني على بعضنا بدل سندرة ومدرك نول بيدو جلاي جار عند الملا قبل كبار جار عند الملا بيدو ما رجعت بريالكم إنه فاول بريالك تحسن صح دي خديان تقصير مركز أمي غفاري إنه أمي بدل سندرة أنا أذكر يا رب أنا كبير أنا قبل كبار سال الله ini anak tak memilih leader, pun betul kerja jalan, pol perahu mana, pol melia tidak sih pada kasaran kekejaran, demi sih lagi, bawa alih, bukan siaga lagi, baraka alih, kemar Allah ya, entis ini masih, walau tu pun dia tak sih yang beres awal ini Allah nafsi, tujuan ilahi mana sebenar kita tuan beri Allah sih. Semakkan anda order mereka, jangan kering, barang itu sudah menjadi sahaja sampai. Maksudnya semalam ada mereka lagi, tapi habis korang order luar ini dengan wakil yang order mana? Walau walau sudah menjadi, entah siapa ini rumah yang nak, mereka kerja lalu, mereka nak jadi mana? Malah baru sekarang ni ada satu korang ada. Ini betulnya dari awal negara tu. Kalau bidang pelawaan dari awal ni arah tu, eh, macam macam tu ada marlawat ni lah. Mereka kerja jalur, mereka mesti lehalon diukur, mereka mesti lehalon salat diukur, mereka mesti lehalon walau amuk kor, mereka mesti lehalon walau parah kor. Kalau ni luar, walau pasti jar, lelalak jar, injurni jar, egar jar. Tiap pasti, orang pasti khabar tu, sesuatu macam Susu makasar, inang makasar, makasar, oleh kagamet makasar, jibur makasar, puri makasar, selangi ilungi makasar, jibur makasar. Atau mai lena, ini dari sini kebejal, tab an jibi ayun alam dari sini ayam mana, rupa beli tuka, soalnya arabi, macam macam tu, macam mana lena, ni dia nak jaya ke ni dari kebejal.
Mai ini sekarang mungkin cuma beli hidup, tapi wal galau balwai, tapi kita belum sena. Mai ini sekarang mungkin cuma beli hidup, tapi wal galau balwai, tapi kita belum sena. Imperia, had a king in Lugia, the good king I for a lay, Halim I don't lay. Galadi Imperia, had a king in Lugia, the good king I for a lay, Halim I don't
lay. Ikahado or the Mafailas of Tunwali Eta. My Bakajarne Karna Asri E. Olanka Magadari, Mother in Year. oo sinyaalkii casriga ahay oo ka astaysan qarniga 21aad ee casrigii ilbaxnimada adduunyada ee lanka magadari millennium year oo ee qarniga 22aad qarniga 21aad tusaale maada fiiri daaro dheer ee beledka la ka dhisi ardayda dugsiyada saraha ku boohayta oo tiridiyo siyaado hayta sanad dugsiyeedkii inka dambooy 2017 may baahay sanadkii in ka badanay arday dhamaysatay dugsiga koro tiradiyo deeraasa kun iyo haku beeng dugsiga sare jaamacadan injeedan dhiniga kale jaamacado beledka hatalay hatu wado hay fiiri bo oo dhikaayaan professor maadooyinka shil gadiisan ee dunida lagu dhikaaw geeka ha ka qaadeen degree shil gadiisan sida badge master ila iyo phd intaas oo barwaaqi in ma la niimanay sidii hoobun aragane olada lama geelay dareerta reediyoonu lugu nabdaawo doon dhatiyo leenno ka baabii uno fiirina waan in aan dul qaadan ogaada cilmigaas horumarkii aqoonta ilbaxnimada kulligaas may banagado doonaana hal bayli la kamaali Yeah.